This message, The Entombment, by Brother William Marion Branham, was delivered on April 20, 1957, at the Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. Mulaetsa o go tsenya mo phupung ka mokaolongwe William Marion Branham o rerile la ntlha ka sekgowa mo maitseboeng a llamatlhatso Moranang 20, 1957 kwa motlaganeng wa Branham mo Jeffersonville, Indiana, USA.
Blessed Heavenly Father, with the presence of the Holy Spirit already here, we approach Thy Holy Word.
Rara wa le godimo yo se go fetseng ka bo boleng teng jwa mowa o boitshepo o setseng o lefano re atamela lefoko la gago le le boitshepo.
And although with a bad voice, trying to hold back and speak the words just as slow and steady as I can, I ask for your divine guidance and the unction of the Holy Spirit to move among us tonight.
Me le fa ka lentswe le le sa siamang ke le ka go ikgogela morago ke bo ke bua mafoko fela ka bonya le ka nitamo jaaka nka kgona ke kopela kaelo ya gago ya selegodimo le tlotso ya mowa o boitshepo di dire mo gare ga rona bosigong jono.
And may he who is omnipresent, may he take the word of God and give it to every heart just as we have need. May he feed us tonight upon the good things of God.
Me ma ena yo ole mogotlhe gotlhe ma ena a tseye lefoko la modimo a bo a le neela ka mo pelong nngwe le nngwe fela jaaka re na le lethoko ma a re fepe bosigong jono mo dilong tse di molemo tsa modimo.
And tonight, while we're talking on the word, may our hearts be many miles into Calvary, where Jesus paid that all-sufficient price that was required of the great judgments of God from the Garden of Eden.
Me busugun jonu far santse re bua ka lefoko ma di pelo tsa rona di bodile di maili di le dintsi ka go gholgotha kwa Jesu a duetseng tlhatlhwa eo e lekanelang tsote e neng ya batlwa ke dikatholo tse dikgolo tsa modimo go tswa tshimong ya eteni.
And today may we realize that we are freely justified by his resurrection and by his death, burial, and resurrection.
Me gompieno mare le mogeng gore rona re siamisitswe mahala ka tsogo ya gagwe le ka loso la gagwe phitlho le tsogo.
And tonight we are no longer of the world, for we have been bought with the price of the precious blood of the Son of God.
Me bosigong jono ga re sa tlhole re le ba lefatshe gonne re ne ra rekwa ka tlhwatlhwa ya madi a a tlhokagang thata a morwa Modimo.
And may we with grateful hearts turn to thee tonight with all the mind and strength that we have within us and serve thee with a pure, unadulterated heart.
Me mma rona ka dipelo tse di lebogang re lebe ko go wena bosigong jono ka monagano le nonofo tsotlhe le tseo tse re nang natso mo teng ga rona re bo re go direle ka pelo e e phepa e e sa pekwang.
Grant tonight, Father, if there would be some here that does not know you in the pardoning of their sins, may they this night come humbly to the cross, there confess their sins to the God that is just to forgive.
Hudumelele busugung jonu rara fa go tla nna le bangwe fano ba ba sa go itseng mo go itshwarelong ga boleo jwa bona mabona busugung jonu ba tle ka boikobo ko sefapanong mme foo ba ipobole maleo a bona ko modimong yo o tsiamo go itshwarela.
And may this be a great night for us all. We ask it in the name of thy Son, the Lord Jesus. Amen.
Mima jona bunne busugu jo bogolo jwa rona rotlhe re kopa gona mo lineng la morwa wa gago morena Jesu. Amen.
Now we do realize that there is no one in the earth that is able sufficiently to take the Word of God and reveal it, because the Word is written by inspiration. The Holy Spirit is the author of the Word.
Janong re a lemoga gore ga go mongwe ope mo lefatsheng yo kgonang go lekane go tsaya lefoko la Modimo a bo a le senola, ka gore lefoko le kwadile ka tlhotlheletso mowa o boitshepo ke mokwadi wa lefoko.
And when one was sought far in heaven to take the book and to loose the seals, there was found no one in heaven, nor in earth, nor beneath the earth, that was worthy to loose the seals or even to look upon the book.
Me irile mongwe ane asengwa kolo godimong go tsaya buka le go kanolola dikano. Gone ga se ka ga fitlhola ope kolo godimong kgotsa mo lefatsheng kgotsa ka fa tlase ga lefatshe yo o neng a tshwanelwa go kanolola dikano kgotsa le e leng go lebelela mo bukeng.
And there was a lamb there that had been slain since the foundation of the world. And he came and took the book out of the hand of him that sat upon the throne and loosed the seals and opened up the word.
Me khone go le kwana foo e neng e bolailo e sa le motheong wa lefatshe. Me o ne atla a bo atsa ya buka mo seatleng sa ena yo o neng a dutse mo tironing. Me a kanolola dikano le go phuthulula lefoko.
And we are tonight believing and trusting in him that he will open the word for us. And now as I read in second chapter of Acts, as I give out, the first night was the second coming and of the Lord Jesus, being Wednesday, and Thursday night was on the all-sufficient sacrifice.
Me busugun jono runar adumela ibile re tsepa mo go ena gore o tla re bulela lefoko. Me janong jaaka ke bala mo kgaolong ya bobedi ya ga ditiro, jaaka ke ne ka bega, busugu jwa ntlha e ne e le go tla ga bobedi, mme jwa ga morena e leng la boraro, mme busugu jwa labone e ne e le ka setlhabelo se se lekanetseng gotlhelele.
And Friday night was on the all-sufficient atonement, the perfect. Did you get it last night? The perfect, how we can be absolutely blameless and perfect in the sight of God.
Me labatano busihu ine ilika titanyo e likanetin hotelele e feleletin alunela talokanya busihu jwambani itikaneti. Kaforka konang khunna baba tokamola tu ibileri tikanetsi go se pelaelo epe mo mathong a Modimo.
And tonight is on the entombment and tomorrow the resurrection, just as the days follow.
Me busuhun jonu eka go tsenya mo phupung me kamoso tsogo fela jaaka malatsi a latela.
Now I have chosen tonight for my scripture reading out of the book of Acts, the second chapter, and the 25th, 26th, and 27th verses inclusive. And it reads as this, Peter speaking.
Janong ke topile busugun jono, go nna palo ya me ya lekwalo, go tswa mo bukeng ya ga ditiro, kgaolo ya bo 2, le ditemana tsa bo 25, bo 26, le ya bo 27, di akareditswe.
David, for David spake concerning him, I foresaw the Lord always before my face, for he is on my right hand, that I should not be moved.
Dafita, hunne Dafita una abua kaha ena, kineka bona morena fa pele kame kakale. Ka ale ka fa letsogong la me le le jang gore ke se thekele.
Therefore did my heart rejoice, and my tongue was glad. Moreover also my flesh shall rest in hope.
Kamo pelu yame ine ya itumela. Melo le melwa me lwa ipela. Mogodimo ga mona ma yame etla ikhutsa mo tsolofelong.
Because thou will not leave my soul in hell. Neither will thou suffer thy holy one to see corruption.
Ka gonne ga o kitla o tlogele mowa wa me wa botho mo di heleng. Le gona ga o kitla o leseletsa motshepi wa gago a sengwa ke go bola.
What a beautiful text for this night. For to get the context of him being in the tomb.
A temana entle ya bosigong jono, gore re tlhaloganye seemo sa ka ga ena a le mo phupung.
The first thing we wish to look, draw your attention to is the infallibility of God's word. God keeps his word to the letter.
Selo sa ntlha se re eletsang go se leba, go ngokela kelotlhoko ya lona ko go sone, ke bosenang phoso jwa lefoko la Modimo. Modimo o tshegetsa lefoko la gagwe, tlhaka nngwe le nngwe.
And tonight we want to fasten our thoughts on that, that God keeps his word. We can rest assured of anything that God has said in his word to be the truth.
Me busugung jono re batla go bofelela dikakanyo tsa rona mo go seo gore Modimo o tshegetsa lefoko la gagwe. Re ka tlhomama gore sengwe le sengwe se Modimo a neng a se bua mo lefokong la gagwe go bo e le boammaaruri.
And faith does not rest upon the shifting sands of man's ideas or man's theology, but it has its final resting place on the unmovable rock of God's eternal word.
Mitumelo ga itshetlele mo metlhabeng e fetogang ya dikakanyo tsa motho, kgotsa dithuto tsa tumelo tsa motho. Fela ena le bonno jwa yona jwa bofelelo mo lefikeng le le sa suting la lefoko la Modimo la bosakhutling.
The word, if God has said it, that is forever the truth.
Amen.
He can never take it back and say, I did not mean it.
Lefoko, fa Modimo a ne a go bua mo ke boammaaruri ka bosaeng kae, le ka motlha ope a ka se kgone go go busetsa morago a bo a re, ga ke a go kaya.
I can say things, you can say things, then we are prone to have to take it back because we said it with the best of our knowledge and with the best of our ability.
Nka bua dilo, le wena o ka bua dilo. Re tloge rona re tshabelelwe ke go tshwanela go di busetsa morago, ka gonne re go buile ka kitso ya rona e e botoka go feta thata le bokgoni jwa rona jo bo gaisang go feta.
But then God is so much different from us. He is infinite. Therefore, he does not say one thing unless it is absolutely perfect. He never has to take it back, never has to apologize for what he said. It always stands the truth.
Fela, go raya gore Modimo o farologane le rona thata go feta. Ena ke yo o senang selekanyo, ke gona ka moo ena a sa bueng selo se le sengwe fa e se gore sone se itekanetse go sena pelaelo epe. Ga ake a tshwanela go se busetsa morago, ga ake a tshwanela go ikopela maitshwarelo ka ntlha ya se a se buileng, sone se tlhola se eme e le boammaaruri.
Even for Jesus, in this great days that we're in celebration, when God really slayed his son for the sins of the world was perhaps thousands of years before even the foundation was ever laid.
Leeling Jesu, mo metang eno e mogolo e re leng mo ketekong, motlhang Modimo ka nnete a neng a bolaya morwae ka ntlha ya maleo a lefatshe. Go ne go le motlha mongwe dikete tsa dinyaga pele le e leng motheo o ne o ka ba wa bewa.
God the word, and it's a finished product in heaven when God speaks it. It's already finished.
Mudimu une abua lefoko, mileo gima duo a fedi tuengolo kodimong mutang mudimu azibuang. Sonesi setsi si fedi tui.
Oh, if we could only grasp what that means, what different people we would be to see in his books the judgments that is placed in here for the disobedient, it would make a man examine himself hour by hour.
Au fa fela re ne re ka tlhaloganya se mo go se kayang a batho ba ba farologaneng ba re neng re tla nna bona go bona mo dibukeng tsa gagwe dikatlholo tse di beetsweng ba ba senang kutlo teng mona gone gone go tla dira motho a ithatlhobe ura le ura.
It would make the righteous rejoice hour by hour to read the blessings that God has promised to the faithful.
Me gone go tla dira ba siame ba ipile ura le ura go bala ditshogofatso tse modimo a neng a di solofetsa ba ba ikanyegang.
And we can rest assured that every word will be fulfilled. Just anchor our soul on it. It's always been that way.
Me re ka tlhomama gore go tla dira gore lefoko lengwe le lengwe le diragatswe re kgogetseng fela mowa wa rona wa botho mo go gone go nnile ka gale go le ka tsela eo.
When God spoke to Noah way back in the Antediluvian world, maybe perhaps before a Bible was ever written, or this Bible anyhow was ever written, God told Noah there was coming a storm and the waters were going to cover the earth.
Irile mudimu ane abua le Noah kakala murahu ko lefatseng la morwalela gongwe ko teng pele ga Bible e ka ba ya kwadiwa kgotsa Bible ena ka tsela nngwe fela e neng e ka ba ya kwadiwa modimo o ne a bolela Noa gone go tla letsubutsubu mme metsi a ne a ile go khurumetsa lefatshe.
And without one speck of evidence that it would happen, everything very contrary, Noah moved with fear and built the ark, prepared it. It was for the saving of his household and himself.
Me ntle le thaka e le nngwe ya bosupo gore go tla diragala sengwe le sengwe se ganetsanya thata Noa a tlhotlheleditswe ke poifo a bo a aga a reka a e baakanya e ne e le ya go pholosa lelwapa la gagwe le ena.
God never let him down because it was his word. It had to happen when God said it would happen.
Modimo ga ka a mo swabisa ka gonne e ne e le lefoko la gagwe go ne go tshwanetse go diragala fa modimo a ne a rile go tla diragala.
Now, when Job, the oldest book in the Bible that's written perhaps before Genesis was written, and it was included in the Bible, and Moses wrote the Genesis.
Janong, mutang Jobe, bukaya kolo kolo kofeta mo Bibleing, e inenga kwadiwa mutamu mwe pelecha kenesi e kwadiwa, mi inaya tengwa kamo Bibleing, mi mu she une akwala kenesi.
Job in his book, he rested solemnly upon the promise God made him.
Jobe mo bukeng ya gagwe o ne a itsetletse ka twafalo mo tsholofetsong e modimo a mo diretseng.
And he stood by his burnt offering without a fear in his heart, knowing that what God had said God was able to perform.
Mme o ne a tshegetsa setlhabelo sa gagwe sa phiso go sena poifo mo pelong ya gagwe a neng a itse gore se modimo a neng a se buile modimo o ne a kgona go se diragatsa.
And when everything seemed to go contrary, Job stood firm, Because God's promise was firm. God promised Job, and Job rested on that promise.
Me irile sengwe le sengwe ekete se ne se ganetsanya. Jobe o ne a ema ka nnitamo ka gonne tsholofetso ya Modimo e ne e nnitame. Modimo o ne a tsholofeditse Jobe, mme Jobe o ne a itshetletse mo tsholofetsong eo.
Oh, if the church could ever get to that place to where it could solemnly rest upon God's eternal word to be the truth. What a difference there would be.
Amen.
What a correcting there would be.
Ao fa kereke ine ka ba ya khona go fitla kwa lefelong leo. Kwa e ka khonang go itsetlela ka twafalo mo goreng lefoko la Modimo la bo sakutling ke bo amma ruri. A parologanyo e mo go tla nang yone. A go gakololweng mo goneng go tla nna gone.
What a cutting away there would be. What a joy there would be. What a power there would be. When men and women would take God at face value, what He said is the truth.
Aho lomululeng mo khoneng go tla nna gone. A buipilo jo boneng bo tla nna gone. A thata e neng e tla nna gone. Motlhang banna le basadi ba neng ba tla tsaya Modimo ka se a bonalang kgotsa a utlwagang a le sone. Gore se a se buileng ke bo ammaruri.
No matter what the circumstances look like, that has nothing to do with it. God said so, that settles it.
Go sa kgathalesege ka fa diemo di lebegang ka teng mo ga gona sepe go dirisana le gone. Modimo o rile jalo mo go a go rarabolola.
And Job, when he was in the most trying time of all his experience, when he had been found in the presence of God, a just man. Even God said he was perfect.
Me Jobe motang aneng ale mona kong e bukete tata ya buitemogelo jwa gagwe jotlhe. Motang aneng a fitlhela mo bolenteng jwa Modimo ale monna wa mosiame. Le ile Modimo o ne a re o ne a itekanetse.
There was none like him in the earth, and Satan was given the privilege to tempt him, saying, I'll make him curse you to your face.
Go ne go se ope yo o tshwanang nae mo lefatsheng. Mme Satane o ne a neelwa tshiamelo ya go mo leka, a neng a re ke tla mo dira gore a go hutse mo sefatlhegong sa gago.
Almost took Job's life and would have done it, but God drawed a boundary line. Said, you can do anything to him, but don't take his life.
Me ena o batlile a tsaya botshelo jwa ga Jobe. Me a kabo a go dirile fela Modimo o ne a thala molao wa molelwane ne a re, wena o ka mo dira sengwe le sengwe fela o seke wa tsaya botshelo jwa gagwe.
Then when Job stood at the very tempting of the crucial moment, he said, I know my Redeemer liveth, and at the last days he'll stand on the earth. Though the skin worms destroys this body, yet in my flesh shall I see God.
Ga tloga ya re Jobe a ne a eme fa go railweng ga motsotso o o botlhokwa o ne a re ke a itse gore morekolodi wa me o a tshela mme kwa metlheng ya bofelo o tla ema mo lefatsheng le fa diboko tsa letlalo di tla senya mmele ona le mororo mo nameng ya me ke tla bona Modimo.
No matter how dark it seemed and how unreal it seemed, there was something that Job anchored his soul on God's eternal promise.
Go sa kgathalesege ka foo go neng go lebega go le lefifi ka teng le ka foo go neng e kare ga se gamma nnete ka teng, go ne go na le sengwe se Jobe a neng a kgogetsa mowa wa gagwe wa botho mo go sone, tsholofetso ya Modimo ya bosakhutleng.
Oh, if we could only do that. Notice, he rested on the promise. I know my Redeemer liveth.
Au fa fela re ka khona go dira seo. Lemoga o na itsetletse mo tsholofetsong. Ke ya itse mo rekolodi wa me wa tshela.
And I want you to notice for our future words I wish to say, Job specified his burying place. And when Job died, he was buried thus.
Me ke batla o lemogele mafoko a isa go a ke eletsang go a bua. Job o ne a nopola lefelo la gagwe la phitlhelo. Me irile Job a swa o ne a fitlhwa fela jalo.
There was another man by the name of Abraham who took God at his word. And he believed God.
Khone khona le monna yo mongwe ka lena la ga Abrahama yo ne a dumela modimo ka fa le fukong la gagwe me o ne a dumela modimo.
And he called those things which were contrary to the promise God gave him as though they were not.
Amen.
He took God at his word.
Me o ne a bitsa dilo tseo tse di neng di ganyetsanya le tsholofetso e modimo a neng a mo ifile jaaka ikete di ne di seyo. O ne a dumela modimo ka fa lefokong la gagwe.
And when the days passed and the weeks and the months and even the years passed, that never fazed Abraham one bit.
Me irile malatsi a fitile le dibeke le dikgwedi le e leng dinyaga di fitile seo ga se a ka sa tshosa Abrahama le bonnyennyane bo le bongwe.
The Bible said he staggered not through unbelief at the promise of God, but was faithful giving praise unto God.
Baibele irile ga a ka a theakelela ka tumologo. Tsholofetso ya modimo fela o ne a ikanyega a neela modimo pako.
When everything seemed to every day, it simply did grow more difficult every day. But instead of getting weaker, Job got stronger every day.
Amen.
Oh, what a blessed assurance we have.
Me motang sengwe le sengwe se seneng e getese letsatsi lengwe le lengwe se ne fela motlhofo sa gola go nna bokete go gaisa letsatsi lengwe le lengwe. Fela gona le go nna bokoa go feta Job o ne a nna yo nonofileng go feta letsatsi lengwe le lengwe. Ao a tshepiso e sogofetseng e re nang le yone.
When difficult seems to rise to make the thing that God has promised an impossibility, instead of cowering off back into the world, we ought to stand the more firm than we ever stood on, thus saith the Lord. It ought to settle it when God says something.
Fa botata e kete bo a gola go dira selo se modimo a se solofeditseng mo go sa kgonegeng go diragala. Go na le go tsoga thata re boele ko lefatsheng. Re tlamega gore re emeng go feta re nitame go feta le ka fa le ka nako nngwe re neng ra emang ka teng mo go morena o bua jaana go tshwanetse go go rarabolole motlhang modimo a buang sengwe.
And Abraham called those things which were as though they were not, because they were contrary to the word.
Me Abrahama o ne a bitsa dilo tseo tse di neng di le teng jaaka o kare di ne di seyo ka gonne di ne di ganetsanya le lefoko.
And when Abraham lost his sweetheart and wife Sarah, after many years living together, he bought a portion of ground near the place where Job was buried and buried Sarah.
Me motang Abrahama a neng a latlhegelwa ke mokapele wa gagwe le mosadi Sara, morago ga dinyaga di le dintsi ba neng ba tshela ga mmogo, o ne a reka seripa sa lefatshe gaufi le lefelo kwa Jobe a neng a fetlile gona a bo a fitlha Sara.
Wonder why? They were prophets. They seen, they contacted God. And now when Abraham died, he was buried with Sarah.
Ke a ipotsa gore go baneng ba ne ba le ba profiti bana ba bone bana ba kholagana le modimo me janong mothang Abrahama a neng a swa o ne a fitlhwa le Sara.
Now he did not want these fellows to give him that portion of ground. He bought it before witnesses.
Amen.
What a beautiful type of baptism. He bought it before witnesses that it was his possession.
Janung une a se bate ba go mabao go monaya seripa seo sa lefatshe. O ne a se reka fa pele ga papa. Asa tshwantso se sentle sa kolobetso o ne a se reka fa pele ga bapaki gore se ne se le se sa gagwe.
Oh, that's the way a real believer ought to come. Not slip off in the corner, but stand before the witnesses.
Amen.
I am a witness of the Lord Jesus and of the Holy Spirit and of His great works. And so much more as we see this evil day approaching.
Au eo ke tsela e modimedi wa matota a tshwanetseng go tla ka yone e seng go ngwangwaelela ko kgogometso fela go ema fa pele ga bapaki nna ke mopaki wa morwana Jesu le wa mmowa o boitshepo le wa ditiro tsa gagwe tse dikgolo le mo gontsi go feta jaaka re bona letsatsi le le bosula lena le atame.
And then when Abraham's son, which was Isaac, the promise was to be given him. And when Isaac died, he was buried with Abraham.
Amen.
And Isaac begot Jacob.
Me fo irile morwa Abrahama yo aneng ali Isaka. Tsholofetso e neng atla go enelwa. Me irile Isaka ane a swa o ne a fitlhwa le Abrahama. Me Isaka o ne a tsala Jakobo.
And when Jacob was died way down in Egypt. But notice, before he died, he said to his prophet son, Joseph, come here, son, and put your hand up on my crippled hip.
Me irile Jacobo ane a swa kakala goloko egepeto fela lemoga pele ga ane a swa o ne a bolelela morwae wa moprofiti Josepha tlaya kwano morwa mme o beya seatla sa gago mo godimo ga noka ya me e e golofetseng.
For remember how he was crippled is because the angel of the Lord touched his hip. And he lived from that day on.
Khunne ga gologalwang ka fa a neng a gola fetse ka teng ke ka khunne mo enkhale wa morana o ne a ma noka ya kgagwe a bo a thotsa go tlogaletsa tsin le go tswelela.
He said, lay your hand on my hip and swear to me by the God of our fathers that you will not bury me down here in Egypt.
One are baya seatla sa gago mo nokeng yame me o ikanele ka modimo wa borretso gore wena ga o tle go mphitla go lofano mo egepeto.
They had the word. They had the revelation.
Goreng au bane bana le lefoko bane bana le tsenolo.
And may I stop here to say that the church of the living God is built upon divine revelation.
Me maki kutleng fano go bua gore ke reke ya modimo yo tshelang a khilo mo godimo ga tshenelo ya se modimo.
Amen.
Not upon denomination, organization, not upon creeds or doctrines, but on spiritual revealed truth of the living God.
Amen.
Iseng mo le kokong le kutleng iseng mo ditumelong tsa kereke kgotsa dithutong tsa kereke fela mo bo ama ruring jo bo senotseng jwa modimo yo tshelang.
Amen.
Abel in the Garden of Eden had it when the church began. How did he know to bring a lamb? Why didn't he bring fruit like Cain did? But it was revealed to him.
Abele ko tshimong ya Edeni o ne a na le yone motlhang kereke e neng e simolola. O ne a itse jang go tlisa kwana gobaneng a ne a seka a tlisa maungo jaaka Kaine a dirile fela gone go mo senoletswe.
Jesus once speaking said, who does man say I the Son of Man am? Some said you're Moses and Elijah, so forth. He said, but who do you say I am?
Jesu une apua gangwe are motho are nna morwa motho ke mang. Bangwe ba ne ba re wena o moshe le Elia le jalo jalo. O ne a re fela lona lo a re nna ke mang.
You see, it doesn't rest upon what somebody else thinks. It's what you know to be the truth.
Amen.
What do you say?
Lo a bona ga go a itshetlela mo go se mongwe o se le a se akanyang. Ke se wena o se itseng go nna boammaaruri. Wena wa reng?
That question would meet every one of us in the face tonight. What do you say? And Peter, quickly speaking up, without one hesitation, said, thou art the Christ, the Son of the living God.
Butso eu itla katansa mungwe le mungwe waruna mo sefatlhegong busugung jono. Wena wa re? Mi Peter o ka bofofu o ne a bua ntle le ke tsaetsego e le nngwe o ne a re wena o Kriste morwa Modimo yo tshelang.
As Jesus, who know the secrets of all hearts, for he was none other than Jehovah manifested in flesh. And he said, blessed art thou, Simon, the son of Jonas, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father which is in heaven has did this.
Daka Jesu yo neng a itse dipiri tsa dipelo tsotlhe gonne o ne a se ope o se le fa e se Jehova a bona tsitswe mo nameng mme o ne a re go se go wena Simone morwa Jonas gonne nama le madi ga di a go senolela sena fa e se rre yo o leng ko legodimong a dirileng sena.
And upon this rock I'll build my church, and the gates of hell cannot prevail against it.
Me mo godimo ga lefika lena ke tla aga kereke ya me ebile dikgoro tsa bobipo ga di na go fenya kgatanong le yone.
And we people, as we come on, we Lutheran want to walk by faith, we Methodists want to shout to get it, you Pentecostals want to speak with tongues to get it, but that's 10 million miles from it.
Me runa batho jaaka re tswelela re tla rona ma Lutere re batla go tsamaya ka tumelo rona ma Methodist re batla go thela lo shala ba go ifithela lona ma Pentecostel re batla go bua ka ditime go e bona fela mo ke di my lady le di digadike di le some khakala le yone.
It is a divine revelation of the Lord Jesus Christ.
Amen.
The person of his being made
Amen.
Manifest in the heart.
Amen.
Upon this rock I'll build my church.
Amen. Amen.
And the gates of hell shall not prevail against it.
Yone ke tenelo ya se mudimu ya morena Jesu Kriste. Sibilibili sabutu joka kwebu bonatiwa mo pilung. Mo li fiken lenu kita aha kereke yame. Mi di korota bu bipo harina kufenya katanun liyone.
It works perfect with Matthew 24:5-24 or St. John 5:24.
Idira kabi tiganelo le Matthew 24:5-24 kota mwitepi Johane 5:24.
He that heareth my words and believeth
Amen.
On him that sent me has
Amen.
Everlasting life
Amen.
And shall never come into condemnation, but has passed from death unto life.
Amen.
Ena yo u utama foko ame mi adumela moho ena yo un tumeting una le botshelo jo bo sa kutling mi le ka mothaga anke a tsena mo kothawong fela o fitile losogo ya ka mo botshelong.
Not because you had any move, any emotion, but because you have been the privilege of having Christ revealed to you from heaven.
Amen.
Upon this rock I'll build my church.
Isinga khunne unile le tsamaiso epe maikutlo ape fela ka gonne o nnile le tshiamelo ya go nna le keresete a go senolela go tswa legodimong mo godimo ga lefika leno ke tla aga kereke ya me.
And Jacob, when he died, his son had his body packed up and he was buried with Abraham, Isaac, Sarah, and Job in the Holy Land, in Palestine.
Me kantayo Jacobo mutang aneng aswa. Morwae une adila khurum milwakakwe uputelwe. Me une afitwa le Abrahama, Isaka, Sarah le Jobe. Koma fatin abu tepo. Ko Palestina.
Then Joseph, being a prophet, he prospered down in Egypt. He knew God. God had revealed himself to him.
Kanta eo Josepha aneng ale moporofiti. Una ataga golo ko egepeto. Una aitim dimu dimu una aitsenotsu ko go ena.
And when he died, said, "Don't you bury my bones down here."
Amen.
But when someday God will surely visit you.
Me irile aswa unar lo seka lo fita masapo ame kholo fano. Fela atsenyeng mutang letsatsi lengwe modimo go thumame o tla lo etela.
Why, he rested solemnly upon the word of God to Moses.
Amen.
400 years they'll serve this nation, but I'll bring him out. He rested solemnly up on the word.
Goring, une ai tsetela ka tlofalo mo lefokong la modimo go go moshe. Ka dinyaga di le makgolo a le mane ba tla direla setšhaba sena fela nna ke tla ba ntsha. O ne a itshetletse ka tlhoafalo mo lefokong.
And what a beautiful illustration here. If you'll notice, every Hebrew passing by with his back beat the pulp by slave drivers. And when he looked up on the bones of his prophet, Joseph, he knew someday they were going out.
Me ase tswantso se sentle fano fa lota lemoga mo hebere mongwe le mongwe yo o fetang gaufi ka mokotla wa gagwe o itailwe go nna botobe tobe ke ba goba gobetsi me irile a le mako masapong a mo profiti wa gagwe Josepha o ne a itse gore letsatsi lengwe ba ne ba ile go tswa.
For those bones were left there for a memorial.
Amen.
That someday they would go out.
Gonne masapo ao a ne a tlogetswe foo go nna segopotso gore letsatsi lengwe bona ba tla tswa.
It's been about 15 or 18 years ago when Billy Paul, a little boy, about 5 years old, hardly so much.
Go nnile go ka batla go nna dinyaga di le lesome le botlhano kgotsa lesome le bofela bobedi tse di fetileng motlhang Billy Paulo. Mosimane yo monnye a ka nna bogolo jwa dinyaga di le botlhano ka butswana tse dikalo.
We had a little flower we was taken to his mommy's grave at daybreak one morning on Easter, just as the sun was coming, peeping up, or just before daylight it was, then going to the service.
Re ne ra nna le sethunya se sennye se re neng re se isa kwa phupung ya ga mmagwe ka mahube mosong mongwe ka paseka. Fela fa letsatsi le ne le tlhaba le tlhaga kgotsa fela pele ga tlhabo ya letsatsi go ne go ntse jalo morago re ya ko tirelong.
And as we walked down to the grave, the little fellow took off his hat as we moved to where his little sister and his mother was buried.
Me jaaka re ne re fologela ko phupung mokgoma yo monnye o ne a rola hutse ya gagwe fa re ne re tsamaela go ya kwa kgaitsedi ye yo monnye le mmagwe ba neng ba fitlile gona.
And he began to snub and cry. And he said, "Daddy, is mommy down there in that hole?"
Me o ne a simolola go tsidifala le go lela me o ne a re, "Ntate, a mme o kwa tlase kwa ko khuting eo?"
I said, "No, son. She is not down there in that hole.
Amen.
She's a million times times better off than you and I.
Ke ne ka re nyaya morwa ga a kwa tlase ko mo lefuting leo ena o botokago gaisa thata go ntsifaditswe ka didikadike go feta wena le nna.
He said, will I see mommy again? I said, by the grace of God, if you desire it, you can see her again.
Amen.
Said, will her body ever come up from this grave?
Une are anna ke tla bona mme gape ke ne ka re ka le thogonolo la modimo fa o go eletsa wena o ka kgona go mmona gape ne are a mmele wa gagwe le ka nako epe o tla tswa golo mo phupung ena.
I said, honey, close your eyes and I'll tell you a little story. Many hundred years ago this morning, there was a tomb left empty.
Ke ne ka re moratwi tswala matlho a gago mme ke tla go bolelela polelo e nnya dinyaga di le dintsi tse di lekgolo tse di fetileng mosong ono go ne go na le phupu e e neng ya tlogelwa e le loleya.
I said, it's a memorial to those who sleep in God when Christ bring with him when he comes. Without a shadow of doubt, I rest solemnly upon God's eternal promise.
Ke ne ka re yone ke se kgopotse gonne bao ba ba robetseng mo modimong kerasete o tla ba tlisa le ena motlhang a tlang go sena moruti wa pelaelo ke itshetlela ka tlwafalo mo tsholofetsong ya bosakhutling ya modimo.
At Job of old, when we hear that ashes to ashes and dust to dust, it reminds me of Longfellow who said, tell me not in mournful numbers. Life is just an empty dream, and the soul is dead that slumbers, and things are not what they seem.
Jaga jobe wa bogologolo mothandri ukang eo mo lora ko mo loreng le loro le ko loro leng eng khopotsa ka ga Longfelo yo neng are o simpulelele mo di nomoreng tse di hutsa fetseng botshelo ke fela toro e lole ya mme mowa wa botho o sule o o robalang mme dilo ga di jaaka e kete di ka gona.
He said, yea, life is real, life is earnest, and the grave is not its goal, for dust thou art, the dust returnest, was not spoken of the soul.
O ne a re eya botshelo ke jwa nnete botshelo ke jo bo tlhwafetseng mme phupu ga se boikaelelo jwa jone go nne lorole o lone mme o tla boela loroleng go ne go sa buiwa ka ga mowa wa botho.
They call it a theosophist, that when we leave here, we go in somewhere else.
Ba o bitsa mmele wa lefoko gore motlhang rona re tlogang fano re tsena ko gongwe go sele.
Whatever it may be, I take the apostle's word when he said, if this earthly tabernacle or dwelling place be dissolved,
amen,
we have one already waiting,
amen,
to move from this into that.
Le fa go ka nna eng e ka nnang yone ke tsaya lefoko la moapostolo fa a ne a re fa motlagana ona wa selefatshe kgotsa lefelo la bonno le sengwa rona re na le lengwe le le setseng le le tile go tloga mo go leno go ya ka ko go leo.
Abraham, Isaac, Jacob, Job, all the prophets, they trusted and believed that there was coming a resurrection, that the Redeemer was coming.
Abraham, Isaka, Jacobo, Jobe, ba profiti botle, ba ne ba tshepa, ebile ba dumela gore go ne go tla tsoge, gore morekolodi o atla.
They prophesied of him. Enoch prophesied of him. Rested solemnly, sealed his testimony with it.
Ba ne ba profeta ka ga ena, Enoke o ne a profeta ka ga ena, a itshetlela ka tlhoafalo, a kanela bopaki jwa gagwe ka gone.
Isaac, Jacob, Daniel, Jeremiah, Ezekiel, they rested solemnly upon the time that the Messiah would come, and they died, and their souls went into paradise.
Isaka, Jacobo, Daniele, Jeremiah, Hezekiel. Ba ne ba itshetlaela ka tlhoafalo mo nakong e Mesia a neng a tlatla, mme ba ne ba swa ebile mewa wa bona wa botho e ne ya ya ka ko paradeiseng.
They cannot go in the presence of God because we had it last night that the blood of bulls and goats could not forgive sins.
Ba ne ba sa kgone go ya ko boleng teng jwa Modimo ka gonne re nnile le gone bosigo jwa maabane gore madi a dipoo le dipudi a ne a sa kgone go itshwarela maleo.
It only covered sins. Speaking of a day when the perfect sacrifice caused the blood of the animal could not come back to the worshiper. For then he would have not ceased to offer sacrifices of that time.
One, ane fela a khurumetsa maleo, aneng a bua ka ga letsatsi la nako ya setlhabelo se se itekanetseng. Gobane madi ka mo phologolong a ne a sa kgone go boela morago mo moobameding. Gonne ka nako eo o ne a tla se tlogele go ntsha ditlhabelo tsa mohuta oo.
But when the Son of God died, the life that was in him was none other but God to come back and adopt us into the family of God, and now we are children of God. The life from his blood.
Fela irile mora modimo ane a swa botsolo jo bo neng bo le ka mogo ena bo ne bo se bope bo sele fa e se modimo go boela morago le gore tsaya jaaka bangwe ba gagwe ka mo lelwapeng la modimo, mme jaanong rona re bana ba modimo botsolo go tswa mo mading a gagwe.
Now notice quickly as we follow when back in the Old Testament and those who believed and worship and died in the faith waiting for that time.
Janun lemogang ka bonako. Jaaka re latela mothang kwa morago ko kgolaganong e kgolokgolo, mme bao ba ba dumetseng ebile ba obamela mme ba swela mo tumelong ba letetse nako eo.
The reason those prophets did that and wanted to be buried in Palestine, they knew that the resurrection was not going to be in Egypt. It was going to be in Palestine alone.
Lebaka le ba profiti bao ba neng ba dira seo, mme ba ne ba batla go fitlha ko Palestina. Ba ne ba itse gore tsogo e ne e sa tle go diragala ko Egepeto. E ne e ile go diragala ko Palestina. A le nosi.
That's what I say tonight. I've got all kinds of names. I don't care what people call me. That doesn't mean a thing to me.
Leo ke lebaka ke bolelang bosigong jono, ke na le mehuta yotlhe ya maina, ga ke kgathale gore batho ba mpitsa eng mo ga gore sepe mo go nna.
The only thing that I want to do is know this, that I have been dead and my life is hid in Christ through God and sealed by the Holy Ghost.
Selo fela se nna ke batlang go se dira ke go itse se. Gore ke nnile ke sule, mme botshele jwa me bo fitlhile mo go Keresete ka fa Modimong, mme bo kanetswe ka mowa o boitshepo.
That when he calls from among the dead, I'll answer on that day. Bury me in Christ. For those that are in Christ will God bring with him at that day.
Gore mothang ena a mpitsang go tswa baswing, ke tla araba mo letsatsing leo, mpolokeng mo go Keresete, ka gore bao ba ba leng mo go Keresete Modimo o tla ba tlisa le ena mo letsatsing leo.
How do we get in Christ? 1 Corinthians 12:13, by one Spirit.
Amen.
We are all baptized into one body and become fellow citizens of the kingdom of God.
Re tsena jang mo go Keresete ba Korinte ba ntlha 12:13. Ka mowa o le mongwe, re kolobeleditswe rotlhe ka mo mmeleng o le mongwe, mme ra fetoga go nna banni ga mmogo ba puso ya Modimo.
We profess to be pilgrims and strangers on this earth anymore, not seeking these worldly things, but looking for the coming of the blessed King to take over the domain from sea to boundary.
Amen.
When he comes in his glory.
Amen.
Certainly we look for his coming.
Re ipulela go nna ba sepidi ba sedumedi le ba eti mo lefatsheng lena. Ka nako eno re sa senkeng dilo tseno tsa tsa lefatshe fela re lebile go goteng ga khosi e se go fetseng e tlang go tsaya puso go tlogalo wa teng go yalo wa teng le le sa belwang molelwane mothang a tlang mo kgalelelong ya gagwe ama ruri re solofetse go tla ga gagwe.
And then no doubt in my mind, but that's what Jesus had in his mind when he was here on earth, was that infallibility of God's eternal word.
Me kanta eo go sena pelaelo ipe mo mnagonong wa me. Fela seo ke se Jesu aneng anana so mo mnagonong wa gagwe. Fa ane a le fano mo lefatseng go ne go le bo senang phoso jo jwa lefoko la modimo la bo sa khutling.
For we know that in him dwelt the fullness of the Godhead body. The entire Godhead was in him.
Gonne re a itse gore mo go ena go ne go agile mmele wa bomodimo ka botlalo. Bomodimo jo bo feletseng bo ne bo le mo go ena.
He was both Father, Son, and Holy Ghost, but dwelt in a human form. The theosophies of God, the great image of God that he made man in, then placed him in earth.
O ne a le bo bararo rara morwa le mowa o boitshepo. Fela ba ne ba agile mo popegong ya motho. Mmele wa modimo wa lefoko. Setshwano se segolo sa modimo se a dirileng motho mo go sone. A bo a maya mo lefatsheng.
He had a body. God isn't without a body. God's got a body. And it looks like a man. Moses saw it, others saw it. And it looks like a man. And it's just an impression. This is what that is.
Une ana le mmeli. Modimo ga se yo o senang mmeli. Modimo o na le mmeli. Me o lebega jaaka motho. Moshe o ne a o bona. Bangwe ba ne ba o bona. Me o lebega jaaka motho. Me ke fela setshwano. Ona ke sone. Sa e o o leng sone.
And everything on earth, the beauty, the sweetness, the beauty of the earth is nothing else in the world but an answer to a far better than that that waits us when we leave this world.
Amen.
Me sengwe le sengwe mo lefatseng bontle botse bontle jwa lefatshe ga se sepe se se le mo lefatseng fa e se karabo go se se botoka go feta thata thata go na le seo se se re letileng mothang re tlogelang lefatshe lena.
For everything in earth is just a pattern of that which is in heaven.
Gonne sengwe le sengwe mo lefatsheng ke fela sekaelo sa se se leng ko legodimong.
Everything is good, everything is righteous. Everything is beautiful. Trees, birds, everything is just the pattern of what's in heaven.
Sengwe le sengwe se se molemo, sengwe le sengwe se se siameng, sengwe le sengwe se se ntle, ditlhare, dinonyane, sengwe le sengwe ke fela sekaelo sa se se leng ko legodimong.
Our own life is just a pattern. It's just a shadow and not the real thing. It's the negative side. It takes death to develop the picture to put us back in the theosophies we come from.
Botshelo jo e leng jwa rona ke fela sekaelo, ke fela moriti, mme ga se selo sa popota, ke letlhakoro le le supegetsang selo sa popota, go tsaya loso go feleletsa setshwantsho gore busetsa ko mmeleng wa lefoko o rona re tswang ko go one.
Then in the resurrection we come in his likeness. A resurrected body. What a beautiful, not only beautiful, but it is the real solemn truth of God's eternal word that we'll be like him.
Kanta eo ko tsogong re tla mo setshwanong sa gagwe, mmele o tsositsweng, a bo amma ruri jwa tlhoafalo jwa lefoko la modimo la bo sa khutleng le lentle. E seng fela le lentle, fela ke la ga mannete gore rona re tla nna jaaka ena.
Notice. Now Jesus invested with all the powers of God. But when he met Satan, he never used any of his powers. He only referred to the word. He did.
Lemoga janong Jesu a abetswe ka dithata tsohle tsa modimo fela irile a khatana le satane ga a ka a dirisa sepe sa dithata tsa gagwe. O ne fela umaka ka lefoko. O dirile.
He said, it is written. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.
Ona re go kwadilwe motho a ka se tshele ka sengkhwe se le sosi fela ka lefoko lengwe le lengwe le le tswang mo molomong wa Modimo.
Then how can you say you can stay home to be just as good a Christian as you would be a church? You can't do it.
Ka ntlha eo o ka bua jang wa re o ka dula kgae mme wa nna fela jaaka mokeresete o o siameng jaaka o tla nna ka teng ko o kerekeng o ka se kgone go go dira.
Read the word. The Holy Spirit feeds on the word. The Bible is God's spiritual diet for his church.
Bala lefoko. Mowa o boitshepo o fepa mo lefokong. Bible ke dijo tsa semowa tsa Modimo tse di fapegileng tsa kereke ya gagwe.
And the Holy Spirit is the one who brings it to you and places it in the heart. And with thanksgiving you water it.
Mi mowa o boitshepo ke ena yo o le tlisang ko go wena a bo a le baya mo pelong. Mi e le ka go neela ditebogo wena o a le nosetsa.
And every divine promise will produce just exactly what God said it would do.
Amen.
Got to, it's his word and it's life.
Me tsholofetso nngwe le nngwe ya se legodimo e tla ntsha tota tota se Modimo a buileng gore e tla se dira. E tshwanetse go dira. Ke lefoko la gagwe mme ke botshelo.
Now, I forgot that I was just supposed to have a half hour. It takes me so long to get to what I want to say.
Janong, na ke lebetse gore ke ne ke tshwanetse fela go nna le halofo ya Hunza bulele jo bukana go fitla kwa go se ke batlang go se bua.
But notice, Jesus in the last hour or two of his life, many, many prophecies was fulfilled.
Fela lemogang, Jesu, mo ureng ya bofelo kgotsa di le pedi tsa botshelo jwa gagwe, diporofeto di le dintsi ntsi di ne tsa diragatswa.
Someone said to me, Brother Branham, this has to happen and that has to happen. I said it could happen in an hour.
Mungwe une antaya are mkaulungwe Branham. Sena se tshwanetse se diragale le sele se tshwanetse se diragale. Ke ne ka re go ka diragala mo ureng.
If you'll read the 22nd Psalm and then watch his dying hour at the cross, I just forget now how many outstanding prophecies was fulfilled in the last two or three hours of his life.
Fa wena o tla bala Psalme ya bo 22 mme wa tloga wa lebelela ura ya gagwe ya go swa mo sefapano. Nna ke lebala fela ke diporofeto di le kae tse di bonagalang tse di neng tsa diragatswa mo diureng di le pedi kgotsa di le tharo tsa botshelo jwa gagwe a maruri.
They pierced my feet, my hands, my God, why hast thou forsaken me? And so forth, as David cried it.
Bane ba thaba dinao tsa me le diatla tsa me modimo wa me go baneng wena o ntlogetse le jalo jalo jaaka Dafita ane a goa.
And then another thing, I want you to notice the truth, the infallible part of God's word. The Bible said he keeps all his bones. Not one of them is broken.
Me go tloga selo se sengwe se nna ke batlang o se lemoge boammaaruri karolo e e senang phoso ya lefoko la Modimo. Baebele e ne ya re o boloka masapo a gagwe otlhe ga go le le lengwe la one le le robilweng.
For him the type of paschal lamb was a type of it. The lamb must be without a blemish. No broken bones must be in the lamb.
Gonne mo setshwantshong kwanyana ya paseka e ne e le setshwantsho sa gone. Kwanyana e tshwanetse e nne e senang bogole. Go se nne le masapo ape a robegile mo kwanyaneng.
And at the hour when he had died, they went up to break his legs with the hammer. And just before, look at that very crucial moment.
Me ura ya nako e aneng. Aneng a swa ba ne ba ya go roba maoto a gagwe ka hamola mme fela pele ga le banka ona motsotso o o botlhokwa tlhokwa o
the man with the hammer. ready to strike his leg, but God's word said there'll not be one bone broke in his body.
Mna ka hamola ai tlatlwaele di tse go ita dinao tsa gagwe fela le foko la modimo le na ga gona go ba le sapole le lengwe le le robilwe mo meleng wa gagwe.
How's it gonna happen? We get in a hurry. God's word is eternal. If God's word is that perfect, them who are in Christ is just as sure to raise as there is a resurrection.
Amen.
Kwile go diragala jang re tsena mo boitlhaganelong le foko la modimo ke la bosa khutling fa le foko la modimo le itekanetse jalo bona ba ba le mo go kreste go tlhomame ba tla tsoga ka gona letsogo.
God's just as obligated to his word to heal you as he is to save you, for he is his word that promised it. It's God's word, and we have no right to take away from it, but just say it's the truth.
Modimo fela o tlamegela tiragatso ya lefoko la gagwe go go fodisa jaaka a tshwanetse go go pholosa gonne ena ke lefoko la gagwe le le solofeditsweng ke lefoko la Modimo, mme rona ga re na tshwanelo ya go ntsha mo go lone fa e se gore ke boammaaruri.
Believe it, no matter what happens, believe it anyhow. That's the way the rest of them had to believe it, and we're not excluded from that.
Le dumele go sa kgathalesege se se diragalang, le dumele ntswa go le jalo eo ke tsela e botlhe ba bona ba neng ba tshwanela go le dumela ka teng, mme rona ga re a kgetololwa mo go seo.
God gave Palestine to Israel, but they had to fight for every inch of ground they got. The promise is yours, but you have to fight for every inch you claim. The devil will see to that. Certainly will.
Modimo o ne a neela Palestina ko go Iseraele fela ba ne ba tshwanela go tlhabanela intšhi nngwe le nngwe ya lefatshe le ba neng ba lethopa. Tsholofetso ke ya gago fela wena o tshwanetse go tlhabanela intšhi nngwe le nngwe e o e dirang se ga gago. Diabolo o tla tlhomamisa gore go nne jalo, ammaaruri o tla dira.
But notice, when they were ready to break the legs of our Lord Jesus, if that hammer would have struck the leg and broke it, God would have been found false.
Fela lemoga gore fa bane ba ipakantse go roba maoto a morana wa rona Jesu, fa hamola eo ine itla bo iteile lokutu ya bo il roba Modimo o ne a tla bo a fitletse a le maka.
But there wasn't enough devils in all dark torment to let that hammer strike that precious body. For David, 800 years beforehand, said there'll not be one bone broke in his body. God's word has to stand truth.
Fela khone go se body ya bolo baba le kane mo tlontsong yotlhe e le fifi go dira gore hamola eo e taye mmele o botlhokwa go feta. Go nne tafita dinyaga di le makgolo a le bofera bobedi pele ga nako eo o ne a re ga go tle go nna le lesapo le le lengwe le le robegileng mo mmeleng wa gagwe. Lefoko la Modimo le tshwanetse le eme le le boammaaruri.
But what did they do then? They took a spear and rammed it in his side, and blood and water came out to fulfill what the Bible said. They pierced my hands and my side. The word was fulfilled.
Fela ba ne ba dira eng ka nako eo? Ba ne ba tsaya lerumo ba bo ba le tlhomela mo letlhakoreng lwa gagwe. Mme madi le metsi di ne tsa tswa go diragatsa se Bible e neng ya se bua ya re, ba tlhabile diatla tsa me le lotlhakore lwa me. Lefoko le ne la diragadiwa.
Now when he was dying, oh, what a dreadful hour. I think of that song, and honest, it just makes me feel terrible. When I think that song that the poet wrote many years ago.
Janong fa ane aswa, au a ura e baitsegang. Ke akanya ka ga kopelo eo me ka bopelo pepa yone e ntira fela ke ikutlwe maswe fa ke akanya kopelo eo e mmoki a e kwadileng dinyaga di le dintsi tse di fetileng.
Mid rendering rocks and darkening skies, my Savior bowed his head and dying. The open veil revealed the way to heaven's joys and endless day.
Fa gare ga mafika a patlogang le mawapi a fifalang, mo pulusi wa me o ne a obamisa tlhogo ya gagwe a bo a swa. Sesiro se se bulegileng se ne sa senola tsela go ya maipelong a magodimo le letsatsi le le senang bokhutlo.
And when he was hanging there bleeding and dying, when he bowed his head,
me irile a ne a kaletse foo a porotla madi ebile a swa fa a ne a obile tlhogo ya gagwe.
The son got so ashamed of himself to look down upon mortal creatures who God made in his image would have to pay such a price as that to redeem it. The son refused to look down on the earth anymore.
Letsatsi le ne la tlhatswa ke ditlhong thata jang go lebelela fatshe mo godimo ga ditshedi tse di swantse modimo a di dirileng mo setshwanong sa gagwe gore o tla tshwanela go duela tlhatlhwa e jalo go le rekolola. Letsatsi le ne la kgana go lebelela fa fatshe mo lefatsheng mo ureng eo.
The moon was so embarrassed till he withdrew his place and the stars turned their back to the earth. What a horrible thing sin must be. How God had to deal with it.
Ngwedi ine e tabilwe ke ditong thata jang go tsama e kgogela lefelo la yona morago mme di nna le di ne tsa retolosetsa mokwatla wa tsone ya ko lefatsheng. A selo se se boitsegang se boleo bo tshwanetseng bo nne sona ka foo modimo a neng a tshwanela go berekana le jone.
And to see those mocking priests with spit hanging in his face, a man hit him on the head with the reed and said, if you're a prophet, tell us who hit you.
Me go bona baperesiti bao ba ba neng ba sota ka mmathe ya lepelela mo sefatlhogong sa gagwe monna o ne a mo itaya mo tlhogong ka letlhaka bo a re fa bona o le moporofiti re bolelela ke mang yo go iteileng.
What a pull the beard from his face and smacked him on the face and want him to take up for himself.
Mongwe wa bona o ne a kgwaga ditedi tsa gagwe go di ntsha mo sefatlhogong sa gagwe a bo a mo fapola mo sefatlhogong a bo a mmatla gore a ikarabele.
He said, if my kingdom was of this world, I would straightway call my father. He'd send me 12 legions of angels.
Amen.
It could have been changed. But how could he do it?
Unare fa bogosi jwa me bone bo le ba lefatshe lena ke ne ke tla bitsa rre gona jaanong o ne a tla nthumela dikete di le lesome le bobedi tsa batlhabani ba ba enkgele go ka be go ne go fetotswe fela ena o ne a ka go dira jang.
He just couldn't do it, for it was his own children crying out for his blood. Could you imagine a daddy, a father, with his own children in darkness crying out for their own father's blood.
O ne fela a ka se kgone go go dira gonne e ne le bana ba e leng ba gagwe ba ba neng ba goelela madi a gagwe a wena o ka tshemang tate rra le bana ba e leng ba gagwe mo lefifing ba goelela madi a e leng a ga rrabo.
That's the reason he could do nothing else but die. If he didn't, it was doom for his children. It was doomed for the creatures. But he had to die to save his people.
Leo ke le baka le ane a ka se kgone go dira sepe se se le fa e se go swa. Fa a ka bo a sa dira go ne go le putso ya mana ba gagwe. Go ne go le putso ya ditshedi. Fela o ne a tshwanela go swa go pholosa batho ba gagwe.
And when he did, when he bowed his head, this old earth had a shiver run over its back. It must have had a nervous prostration, for the Bible said that the whole earth from the sixth to the ninth hour was dark, was over the whole face of the earth.
Me irile adira, fa ane a obamisa toho ya gagwe. Lefatshe lena la kgale le ne la nna le motlakaselo o ne wa siana mo mokwatleng wa lone. Le tshwanetse la bo le nnile le go namalala ga mafafa. Gonne Bible e ne ya re lefatshe lotlhe go tloga ka ura ya borataro go ya boroba bongwe le ne le le lefifi le ne le le mo godimo ga lefatshe lotlhe le le bonalang.
And the earth shook and the rocks ripped.
Amen.
And the temple veil tore from top to the bottom.
Amen.
The sacrifice box turned over. The Son of the living God died.
Me lefatshe le ne la roroma. me mafika patoka me le sire la tempelele la khakoga go tloga kwa go dimo go ya kwa tase di sana tsa setlabelo di netsa menoga morwa modimo yo tselangone a sule.
Amen.
Oh, hallelujah.
He was so dead until the sun recognized it. He was so dead till the moon recognized it. He was so dead till the stars recognized it.
O ne a sule thata jang go tsamaya letsatsi le go lemoga. O ne a sule thata jang go tsamaya ngwedi go lemoga. O ne a sule thata jang go tsamaya dinaledi di go lemoga.
He was so dead till the earth recognized it. He was so dead till the elements recognized it. The atmospheres recognized it.
O ne a sule thata jang go tsamaya lefatshe le go lemoga. O ne a sule thata jang go tsamaya dikarolwana di go lemoga. Mawapi a go lemoga.
Everything had to know that was the Son of God. For God's word could not fail. He was promised from the Garden of Eden the seed that would bruise the serpent's head.
Sengwe le sengwe se ne se tshwanetse go itse yo o ne a le morwa modimo. Go nne lefoko la modimo le ne le ka se kgone go palelwa. O ne a solofaditswe go tswa tshimong ya Eteni peo e e tla tapetlang tlhogo ya noga.
Now what happened to him? Where did he go? When he left the cross and went in Joseph of Arimathea's tomb.
Jaanong o diragaletswe keng? O ne a ya kae? Fa a sena go tloga mo sefapanong a bo a tsena mo phupung ya ga Josepha wa Arimathea.
He was so poor, he had not a place to lay his head. He was born in a manger with a black name behind him as an illegitimate child.
O ne a humanegile thata. O ne a sena lefelo la go latsa tlhogo ya gagwe. O ne a tsalelwa mo bojolong jwa diphologolo ka leina le lentsho fa morago ga gagwe e le ngwana wa kwa ntle ga lenyalo.
He was laughed at, made fun of, scoffed of in the earth. He was made fun of and rejected.
O ne a tshegwa a diriwa motlae a sotliwa mo lefatsheng. O ne a diriwa motlae ebile a ganwa.
And when he died, he had to die through capital punishment between two thieves and did not even have a place to bury, and he was buried in another man's grave.
Me irile ane aswa, o ne a tshwanela go swa ka kotlao ya loso fa gare ga makgodi a le mabedi. Me ona a sena le leng lefelo la go fitlha me ona a fitlhiwa mo phupung ya motho yo mongwe.
The very God of heaven coming to earth. Who do we think we are? They have to go through a little suffering. What he did for us. Think of it, friend. Study of it.
Ena modimo wa legodimo a tla mo lefatsheng re akanya gore re bomang ba re tshwanetseng go ralala go boga mo go nyennyane se a se re diretseng akanya ka ga gona tsala keleka ka ga gona.
The Roman soldier said, truly that's the Son of God. The sinner had to recognize it. Judas said, I have betrayed innocent blood. He had to recognize it. The whole earth recognized it.
Le solo la mo Roma le ne la re amma ruri yo ke morwa modimo mo leofi una tsanela go le moga juta se ne are ke okile madi a sena molato una tsanela go le moga le fatse lotlo le ne la go le moga.
Then where did he go? When a man dies, does that finish it? No, sir. He had to die that way because God's Bible said that he would die that way.
Ne a tloga a ya kae fa motho a swa a mo go a go fedisa nyaya rra o ne a tshwanela go swa ka tsela eo ka gonne Bibele ya Modimo e ne ya re o tla swa ka tsela eo.
And he trusted God's word. That's the reason he could say in his life, destroy this temple and I'll raise it up in 3 days.
Me o ne a tshepa lefoko la Modimo. Leo ke lebaka le a kgonneng go bua a re mo botshelong jwa gagwe senyang tempele ena mme ke tla e tsosa mo malatsing a le mararo.
For David said one place only in the Bible under the inspiration when David, the man of God, the prophet that was anointed with the word said, I'll not suffer my holy one to see corruption.
Amen.
Neither will I leave his soul in hell.
Gonne tafita o ne a bua mo lefelong le le lengwe fela mo Bibeleng. Fa tlase ga totoletso mothang tafita monna wa Modimo. Moporofete yo o neng a toditse ka lefoko ne a re ga ketle go letlelelang boitshepi wa me go bona go bola le e seng gore nna ke tla tlogela mowa gagwe wa bothoko bobipong.
Jesus said, you destroy this body and I'll raise it up in 3 days. He knew that God's word could not fail.
Jesu o ne a re lo senye mmele ona. Me ke tla o tsosa mo malatsing a le mararo. O ne a itse gore lefoko la Modimo ga le kgone go retelelwa.
Oh my! If he could rest solemnly upon that, believing that God's word could not fail, how much more can we rest the solemnly that we have been born again by the Holy Ghost and it a witness in our heart right now. That we know that our Redeemer liveth and will come again someday.
E jo fa ane a kona go tsetela ka trofalo mo go seo a dumela gore le foko la Modimo le ka se kone go palelwa ke kakae mo go fetang gore rona re ka tsetela ka trofalo gore re nnile ra tsalwa sesha ke mmawa o bo tsepo ibile one ke mo paki mo dipelong tsa rona gone janong gore re a itse gore moregolodi wa rona wa tshela ibile o tlatla gape letsatsi lengwe.
Rest assured that those that are in Christ will God bring with him.
Tuma mang gore go tla diragala gore bao ba ba leng mo go Kriste Modimo o tla ba tlisa le ena.
Now notice, there he was, he knew that not one cell of that body would corrupt. 72 hours corruption sets in. That's the reason he never stayed the 3 days.
Janung lemkhang ena ke yo una itse gore ga go sela elengwe ya mmele o e ineng eta bola di ura di lem so me a supa le bobedi go bola go a simolola le o ke lebaka le ena le ka gope a sekang anna malatsi a le mararo.
He died on Friday afternoon, was up Sunday morning, but it was within them 3 days. Within those 3 days, he has to rise again because he trusted God's word.
Une a swa mo tsukologong ya labotano ne a tsoga mo songwa letsatsi la tshipi fela ine ile moteng ga malatsi ao a le mararo moteng ga malatsi ao a le mararo une a tsonela go tsoga gape ka gore une a ikanya le fukola Modimo.
Here he goes. Where did he leave when he left? The Bible said he ascended. He went and preached to the souls that were in prison. Amen. That repented not in the long suffering of the days of Noah.
Ke yona to ha una ya kai fane emelela. Bible ne ya una tatoga una tsama abo ararala mewa ya botho e ineng ile ko kholegolong e ineng isa sokologa ko bopeloteleleng jwa mitha ya ganuwa.
His soul, his spirit, his theosophy of his own being went down as following. Would you like tonight to follow him a few minutes? Let's see where he went.
Mawa wa gagwe wa botho, mawa wa gagwe. Mmele wa gagwe wa lefoko wa botho, jo e leng jwa gagwe. O ne wa ya kwa tlase nte re mosaleng morago a lotarata go dira bosegong jono. Go mosala morago metsotso e le mmalwa a re boneng kwa a neng a ya gone.
Just below the regions of mortal beings lays a rim of demon power. Below that, just above that, lays the souls of the unjust. Below it lays the very domain of Satan, hell.
Fela fa tlase ga mafelo a batho ba ba swang go letse makgato a nonofo ya medimo. Fa tlase ga foo, fela fa godimo ga mo go letse mewa ya botho ya basiamologi. Fa tlase ga lone go letse lefelo la ga Satane, bobipo.
Then just above us lays the Holy Spirit. Then under the altar lays the souls of the just man. The next is God himself.
Fo fela fa godimo ga rona go letse mowa o boitshepo. Fo fa tlase ga a le tare go letse mewa ya botho ya basiami. Go tloga mo go latelang e nne Modimo ka sebele.
One going downward, one going upward. The two spirits are here on earth influencing the people of this earth.
Le lengwe go ya kwa tlase le lengwe go ya kwa godimo. Mewa e mebedi e mo lefatsheng e tlhotlheletsa batho ba lefatshe lena.
And when Jesus died, He goes up down there. I can see him on that Friday afternoon after his death. Knock on the door of the regions of the lost. That's following him.
Me irile fa Jesu ane aswa one aya go lokwa tlase ko ke khona go mana mo tsukologong eo ya labotlano morago ga losula gagwe kokota mo mojakong wa mafelo a malathegi ari mula teleng mutsutsu.
The door opens. There was women, there was men, there were young ladies, there were old, there were all together in that hideous place called the prison of the lost souls.
Mujako o abulega gone go le basadi gone go le banna gone go le ba humagadi ba banana gone go le ba golo ba ne botle ba le mogo mo lefelong le le maswe leo le le busula le le bidiwang kgologelo ya mewa ya botho e itimetseng.
If I had time, I'd like to tell you, and it might be just a vision. But in one time, I visited that place and screamed for mercy when I was a sinner going under operation.
Fanka bo kina lena go kita rata kuli bulale. Meko kana fela pona tshelo fela na kongwe kinega etela lefilo leo meka kwelele tabuka la butoko fa kine kilum leo fuki etse karo.
When I come out, I was standing in the west with my hands up towards the heaven and a cross shining on me.
Fa ke ne ke thanya ke ne ke eme ko bophirima ka jatla tsa me di le godimo ntlenya le godimo le sefapano se patimela mo go nna.
But in that mournful place, there Jesus walked to the door. Everything had to witness that he was the Son of God because they had been preached to in the long suffering of the days of Noah.
Fela mo le filon leo la go hutsafatsa ko Jesu o ne a tsamaela kwa mojakong. Sengwe le sengwe se ne sa tshwanela go supa gore ena o ne a le morwa modimo ka gore bona ba nnile ba rerelwa mo bopeloteleleng jwa metlha ya ga Noa.
Knocked at the door. He said, I am he who Enoch spoke of. I am the seed of the woman that was to bruise the serpent's head. Every word of God has been fulfilled. I've just died down at Calvary and I've purchased my church.
A kokota fa mojakong o ne a re nna ke ena yo Enoke a buileng ka ga ena. Ke nna peo ya mosadi e e neng e tla go tlapetla tlhogo ya noga. Lefoko lengwe le lengwe la modimo le ne la diragatswa ke fetsa go swa ka kwale ko go legotha mme ke rekile kereke ya me.
And the ones that Enoch spoke of, I'm he. And they was without mercy, without hope, because they had transgressed, and the door was shut in their face.
Mme yo Enoke a buileng ka ena ke nna ena. Mme ba ne ba sena boukwelo botlhoko ba sena tsholofelo ka gonne ba ne ba tlotse molao mme mojako o ne wa tswalela mo sefatlhegong sa bona.
On down into the regions of demons, on down to the very gates of hell, he knocks at the door.
Go tswalelela kwa tlase ka ko mafelong a medimone, go tswalelela kwa tlase ko go tsona dikgoro tsa bobipo o kokota fa mojakong.
This is when he's in a tomb, his body is waiting the resurrection. He visits the places that the just and unjust goes. Where you'll go one of these days, to one of the other places.
Mwana kina ko e ena aneng alimo pupung. Mili wakakwe u litete tsogo. One a etela mafelo abasiami li basiami luhi bayang kona. Kwa wena uta yang kone, lingwe la malati anu. Koku lili lingwe kota mafelo ama mwe.
And he knocks at the door of hell. And when it did, the devil come out. And I can just hear him say, oh, so finally you arrived. I sure thought I had you when I killed Abel.
Mi wa kokota mo va mojako wa bubipo. Mi irile adira, diabolo o atswa. Mi nna ke khona fela go mo ukwa are. Ao. Jalo fa bofelong o gorogile na ke tlhomame ke ne ke akanya gore ke ne ke go tshotse fa ke ne ke bolaya Abele.
You see, when that seed was promised in the Garden of Eden, the devil has constantly tried to destroy that seed.
Amen.
And the death of Abel and the coming of Seth was just the death, burial, and resurrection of Christ. That seed must continue. And he tried to destroy it.
Lwa bona. Fa peo eo ine e solofetsa go tshimunya eteni
Diabolo o ne kapetsa kapetsa a leka go senya peo eo me loso la ga abele le go tla ga ga sete e ne fela e le loso phitlho le tsogo ya ga keresete peo e tshwanetse e tswelele me o ne a leka go e senya.
He said, I thought I had you when I destroyed Abel. I thought I had you when I destroyed the prophets.
O ne a re ke ne ka akanya gore ke go tshotse fa ke ne ke bolaya abele. Ke ne ka akanya gore ke go tshotse fa ke ne ke bolaya baporofeti.
I was positive I had you when I beheaded John. But now after all you were right, I've got you now. Oh my.
Ke ne ke thumame ke go tshotse mothang ke ne ka kgaola Johane Thogo. Fela jaanong morago ga tsotlhe wena o gorogile ke go tshotse jaanong ijo.
I can hear him say, Satan, come here. He's boss now. Reaches over, grabs that key of death and hell off his side, hung it on his own side. I want to serve notice on you. You've been a bluff long enough.
Ke kgona go mutla are, Satani, tlaya kwano, ena ke moakamedi jaanong. A otlela fo a phamola selotlo seo sa loso le bobipo fa lethakoreng la gagwe a se kaletsa mo lethakoreng le e leng la gagwe ke batla go go neela kitsiso o nnile o le setshosetsi lobaka go lekane.
I am the virgin born son of the living God. My blood is still wet on the cross and the full debt is paid.
Amen.
You have no rights no more. You're stripped.
Kina murwa mudimu yo tselang yo tsotsenke kharibane. Madi ame asante ali metsi mo se fapano. Me se koloto sote si duetu. Ha o sa thola o na le ditshwanelo dipi wena o runtsitswe.
Give me those keys. That's right. Turns around and gives him a good healthy kick and slams the door together and says, stay in there. I'm boss now.
Naye dilotolo tseo go jalo a retologa a bo a moraga ka morago o o siameng o o itekanetseng mme a itaganya mojako ga mmogo a bo a re dula teng foo nna ke mookamedi go tloga jaanong go tswelela.
Now he didn't have the keys to the kingdom because he gave them to Peter. We get on that in the morning at water baptism.
Jaanong o ne a sena dilotlele tsa puso ka gonne o ne a di neile Petoro re bona yotlhe eo mo mosong mo kolobetsong ya metsi.
But he had the keys to death and hell, and he took them. After his resurrection, he said, I got the keys of death and hell.
Fela une ana le diloteletsa loso le bobipo, me une a di tsaya. Morago ga tsogo ya gagwe une a re ke tshotse diloteletsa loso le bobipo.
Peter had the keys of the kingdom. Satan had the keys of death and hell. But now Jesus has got him. He's boss.
Pitoro, une ana le diloteletsa puso. Satane una tshotse diloteletsa loso le bobipo. Fela jaanong Jesu o di tshotse ena ke mookamedi.
Here he starts up. It's getting Easter. Time's passing fast. But there's another group. Where is Job? Where is Abraham? Where are they at?
Ke fano wa simulula. Go nna paseka. Nako e feta ka bofefo. Fela go na le setlhopha se sengwe. Jobe o kae? Abrahama o kae? Ke kae kwa ba leng gona?
Where's those fellows that trusted God's word? Has he forgotten them? Did death annihilate them? Was that all of it? Never. Never! God has to keep his word.
Makae ba khuma ba 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 tsepileng lefoko la modimo. A ena o ba lebetse. A lo so lenela ba fedisa. A mo khone go le khotle ga gona. Le goka, le goka. Modimo o tsanetse a tshegetse lefoko la gagwe.
I can see him. Let's take a little peep into paradise. And look over there. And I see Sarah and Abraham walking around there. And after a while, something on the door.
Ke kgona go mona. A re okomeleng ganye ka mo paradising. Me re boneng ka ko. Me ke bona Sarah le Abraham ba tsamaya tsamaya ko. Me morago ga lobaka. Sengwe se mo mojakong.
Abraham goes and opens the door. Said, honey, come here. Look here. Look here. That's the very same one that stood with me under the oath that day. He's Abraham's God.
Abrahama o aya abo abula mojako ne are mokapelo taya kwa le bafa ke ene yo o tswanang yo neng a ema le nna fa tlase ga mo eike letsatsi lele ke modimo wa ga Abrahama.
Just then I can see Daniel look over his shoulder and say, that's the rock that was shoot out of the mountain. Just as certain as I'm standing here.
Fela ka nako eo ke kgona go bona Daniele a okumela mo godimo ga lekgetla la gagwe mme a re leo ke lefika le le neng la kabolwa mo thabeng fela ka tlhomamo jaaka ke eme fano.
I see Job raise up, said, that's my Redeemer. And I said, I knew that lived and someday he'd stand up on the earth.
Ke bona Jobe a tlhatloga a re yo ke mo rekolodi wa me yo ke neng ka re ke a itse wa tshela.
My body may not be but a little spoonful of ashes, but in a 15 minutes from now I'll be in it again. That's him.
Mele wame o kana o se melora e talang leso fela mo metsotsong e il sumelo botano go tloga janong ke tabo ke le ka mogo one gape yo ke ena.
Ezekiel looks over the top and said, I've seen that same person as a wheel in the middle of the wheel. Yes. Turning way up in the middle of the air. Oh my.
Hesekiele une a lebelela ka kwa khudimu abo are ke bone ena motho yo tswana nyo ale lokotwana mo gare ga le kotwana le dikologa khakala kwa khudimu mo gare ga lo wapi e jo.
Then up comes Enoch. Enoch said, I saw him coming with 10,000 of his saints there.
Amen. Amen.
Kanaka eo Enoch une a Enoch une a re ke mone a tla le ba tsepi ba gagwe ba le dikitikiti di le some go diragatsa ka tholo.
There was the Old Testament saints waiting. Sure there was. Under the atonement of blood, they could not go in the presence of the God of heaven because goat and sheep blood could not take away sin.
Mo khone go le ba itsepi ba kholagano e kholokholo ba le tile ka tlhomame ba ne ba dirile fa tlase ga tetlanyo ya madi ba ne ba sa kgone go tsena mo boleng teng jwa modimo modimo wa legodimo ka gore madi a dipodi le dinku a ne a sa kgone go tlosa boleo.
But he said, my brethren, I am the one that you think I am the seed of the woman. I am the son of David. I am the son of God. I am the virgin born one. My blood has atoned for it.
Fela une arba kaulingwe naki yena yolo akanyang khuri kinna e na kinna peu yam sadi kinna murwa tafita kinna murwa mudimu kinna yo utsetsinka karbani mari ame aku letanyeditse.
You waited on the blood of sheep and goats, but now my blood atones and you're free. Let's go out. It's getting almost Easter.
Amen.
Just think, that was just about 1900 something years ago tonight.
Lulitile fatase khamadi adinku le dipuri fela jano madi ame a letanya melona lo kholole segile are tatlogeng go batlile go nna paseka akanya mfela mo go ne fela go ka nna dinyaga di le makolo ale le sumele bo fela bongwe le sengwe tsa difitile busugung jo.
And your Abraham say, Lord, when we get up in her body again, Sarah and I just loved it so well. Do you mind if we make a little whistle stop on your own road?
Ke kgona go ukwa Abrahama a re morena. Fa re tsena golo mo mmeleng wa rona gape mme Sara le nna re o ratile fela thata-thata. A wena o tla se tshwenyege fa re ema nakwana fela gongwe mo mosepeleng ka mokgwanyana o o rileng mo tseleng ya gago.
Why can you say, well, no, certainly not. I'm going to stay with my disciples for about 40 days. Look around, see how everything looks.
Sentle ke kgona go mo utlwa a re goreng nyaya go tlhomameng ka seka ke ile go nna le barutwa ba me go ka nna malatsi a le masome a le mane re lebe mo tulogeng re boneng ka fao sengwe le sengwe se lebegang ka gona.
On that glorious Easter morning where we'll take up in the morning the Lord with him, when he rose from the dead, the Bible said, according to St. Matthew 27, that many of the saints that slept in the dust of the earth rose and come out of the grave.
mo mosong o o galalelang wa paseka kwa re tla tlogang mo mosong morena fa a ratile mothang a thatlogang mo basweng baebelena ya re go ya ka moitshepi Matthew 27 gore ba le bantsi ba baitshepi ba ba neng ba robetse mo lorulong lwa lefatshe ba ne ba tsoga ba bo ba tswa mo diphuphung.
Abraham, Isaac, Jacob, Job, those who by spiritual revelation know that the Redeemer would stand on the earth someday. That's them, the first fruits of those that slept.
Une alema, Abraham, Isaac, Jacob, Job, Baobaka, Tenulo, Yasimawa, Eson, Utim, Baneng, Baiti, Hurum, Reguluru, Uta, Emma, Fal, Fatin, Tatiling, Baokibona, Maung, Anta, Abaobaba, Robeti.
There they walked in the city. I see Sarah and Abraham, young and full of, and handsome and full of life.
Go bane ba tsama mo motseng kgolong ke kgona go bona Sara le Abrahama ba le banana me ba tletse ka ebile ba le bantle me ba tletse ka botshelo.
Never to be old no more, never to be sick no more, never to hunger no more, walking around in their body.
Ba seka le ka motlhaope ba tsofala gape, ba seka le ka motlhaope ba lwala gape, ba seka le ka motlhaope ba tshwarwa ke tlala gape, ba tsamaya mo tikologong mo mmeleng wa bone.
Caiaphas is standing there saying, you know what? There was something happening the other day. Just look at this mess this table's in.
Kaifasi una emi fo are loa itiking, go sengwe se se neng sa diragala maloba, le ba mfela matadika a tempele eno e le mo go one.
We're going to have to get someone to sew that curtain up. Look at those sacrifice box turned over. What happened? Was that guy an astrologer? Was he a witch or what happened?
Hunali, rile go tsanela go nna le mongwe go roka lesira leo. Le banteo, le bokoso la ditlhabelo le menotswe. Go diragatseng, a moika yolo o ne a le moitseanape wa dinaledi le mafatshe, a o ne a le moloi kgotsa go diragatseng.
Say, come here, Josephus. Who is that young couple standing there?
Amen.
Abraham said, Sarah, we recognize.
Amen.
We better get out. Appeared to many.
Iring, tayakwane, Josephase. Bobedi jole jwa baratini ke bo mamfale. Abraham ane ara, Sarah, ra lemogiwa go botokaretswe. Ba bonala kwa go ba le bantsi.
That wasn't all of it. In closing, watch. One day when they visit Abraham, Isaac, Jacob, and all of them had visited the homeland. When Jesus ascended up, you say, Brother Bam, is that mythical? No, sir. I'll show you the scriptures in a minute.
Mo go ne go se gotlega gona mo go tswaleleng le ba letsatsi lengwe morago ga fa a ne a ba ne ba etile Abrahama, Isaka, Jakobo le botlhe ba bona ba ne ba etela lefatshe la ga bone mothang Jesu a ne a thatlogela godimo lo a re mokalung Abraham a mo ke ga dinane nyaya rra ke tla go supegetsa mo dikwalong mo motsotsong.
When he began to go up, they only seen him, but the Old Testament saints went with him. For the Bible said that he led captivity captive, yes, and give gifts unto man. Yes. And I can see as he goes up and joins with his church.
Mutang a simululang go thatloga ba bone ena fela ba itsepi ba kholagano e kholo ba ne ba tsamaya le ena gonne Bible e rile seo o na delela pele bo kholegwa kholegong abo a nela batho di neo me ke kgona go mona fa a thatlogela go dimo me a ipataganya le kereke ya gagwe.
Two angels out of the band that were playing the music come back there and said, ye men of Galilee, why stand you looking up for this same Jesus that was taken up's coming again?
Yes.
Certainly, they hurried back to join the procession.
Ba enkele ba le ba bedi ba setlopa se seneng se tsamika mino. Ba ne ba boela ko ba bo bare lona batho ba galele ya gore lo emelo lebile ko godimo gonne ena Jesu yona yo o neng a tselwa kwa godimo o a boa gape go thomame ba ne ba itlhaganela go boa go ipataganya le thomagano ya batho.
And down through the skies Jesus and the Old Testament saints went. They passed the moon. They passed the sun. They passed the stars.
Me go tsamaya go ralala mawapi Jesu le baitsepi ba kgolagano e kgolokgolo ba ne ba tsamaya ba ne ba feta ngwedi ba ne ba feta letsatsi ba ne ba feta dinaledi.
And when they got inside of that great beautiful white heavens, the Old Testament saints screamed out, quoting scripture, lift up ye everlasting gates.
Amen.
And be lifted up.
Yeah. Amen. Hallelujah. Yeah.
Lift up, ye everlasting gates, and be lifted up, and let the King of Glory come in.
Amen.
Me irile bona mafitla mo ba bona magodimo a masoe a magolo ao. A mantle ba tshepi ba kgolagano e kgolokgolo ba ne ba goeletsa. Ba nopola lekwalo. Bulegang lone dikgoro tsa bosa khutleng. Me lo bulegeng. Bulegang lone dikgoro tsa bosa khutleng. Me lo bulegeng. Me lo tlogeleng kgosi ya kgalalelo e tseneng.
All the angels gathered up on the top of the banisters of heaven and said, who is this King of Glory?
Ba enkhale bothe bana ba putegela kholo mo godimo ga magora ao a dire poditsa le godimo ba mo bare khosi ena ya khalalelo ke mang.
The Old Testament says that the Lord of hosts, mighty in battle.
Amen.
He was a conqueror.
Ba itsepi ba kholagano e kholokholo ba ne ba re morena wa masomoso mo tati mo tabanong o ne a le mofenyi.
The angel pressed the big button and the pearly gate swung open.
Yeah.
Right down to the city of Jerusalem come the mighty conqueror. Great in the Old Testament saints.
Mo enkhale o ne a tobetsa konopo e kholo mi dikgoro tsa ditalama di ne tsa akagatsa bulega. Gone go fologa ka motse mogolo wa Jerusalema gone ga tla mo fenyi yo mogolo wa mothati a tlisa baitshepi ba kgolagano e kgologolo.
The angelic bands are playing and the angels are shouting, he was the mighty conqueror.
Ditlhopha tsa mmino tsa baenkele di ne di tshameka fa ba baenkele ba ne ba thela loshalaba o ne a le mofenyi sekganka.
He had the keys of death and hell hanging on his side. Going right down the past the palaces of glory till he got to the throne. And he said, Father, here they are.
One a tsutsi di lotlele tsa loso le bobipo di kaletse mo lotlhakoneng lwa gagwe. A tsamaya gone go fologa ka meshate ya kgalalelo go tsamaya a fitlha ko sedulong sa bogosi. Mme o ne a re rara. Bona ke bano.
They believed in faith on your word that I'd come someday.
Yeah.
I have conquered both death and hell.
Amen.
Ba ne ba dumela ka tumelo mo lefokong la gago gore nna ke tla tla lengwe la malatsi. Nna ke fentse tsoupedi loso le bobipo.
What was it, brother? He had the scars in his hand to show that he'd been in the battle.
Yeah. Amen.
Glory to God in the highest.
Yeah.
Amen. He is that mighty conqueror.
Yeah. Hallelujah.
Here they are, Father. Abraham, Isaac, and Jacob.
Ine ili ing mo kaulingwe. Une anale mabadi masiateng sa kakwe kusupakata huru. Une ale mo tabanong. Kalalalo komu dimu koku dimu dimu. Enage mo fenyi yo wase kanka. Bona ke banu rara Abrahama Isaka le Jacob.
I can hear him say, son, climb up here by my side and sit down.
Amen.
Until I make every enemy your footstool.
Yeah.
Brother, someday he will come again. And what a day it'll be.
Ke kwana kumu uta are mura. Bagamela kholo fanu molo tagoren lwame. O bo o dula fatse go tsamaya ke dira maba a mongwe le mongwe sebeo sa gago sa dinao. Mokaulengwe letsatsi lengwe o tla tla gape mme a letsatsi le leo le tla nnang lone.
He was an idol when he was in the tomb. We think he was just laying there dead, but he was down still conquering.
O ne a se yo o tlhokang tiro nakong e a neng a le mo phupung. Re akanya gore o ne fela a letse foo a tsule. Fela o ne a le kota se a santse a fenya.
He went down and took the keys away from Satan. He's got the keys of both death and hell tonight. He said, because I live, you can live also.
O ne a ya kota se a bo a tsaya dilotele mo go Satane. O tshotse dilotele tsa tsoupedi loso le bobi po bosigong jono. O ne a re ka gonne ke a tshela lo kgona go tshela le lona.
I wonder tonight, my dear brother, sister, Have you thought that over sincerely? Do you realize that you only live because He lives?
Ke a iputsa busukung jono mokalungwe wa me yo rategang bo khaitsadi a lokulelo akanya ka seo ka bopelo e phepa a lwale mo gore lona lo tshela fela ka gore ena o a tshela.
Have you appreciated enough to offer up yourself and say, God, here I am, a sinner, be merciful to me? Have you ever accepted that all sufficient sacrifice? Have you ever told Him you loved Him?
A lo le boga seo mo go lekaneng gore lo ineleng lo be lo re modimo nna ke fano mo leofi nna le buukwela botlhoko mo go nna a lekana go nngwe lokilelwa amogela setlhabelo seo se se lekanelang tsotlhe a lokana go lokilelwa molelela gore lo a mo rata.
Does it hurt your feelings when you do wrong? If you've never come to that experience now in this entombment when our time's getting away, just feeling fine.
A go utlwisa maikutlo a gago botlhoko fa o dira phoso fa o ise go tle mo maitemogelong ao jaanong mo go tsenngweng mona mo phupung motlhang nako ya rona e fetang fela go ikutlwa o siame.
But I'm wondering if you haven't ever received Christ as your personal Savior, I wonder if you would do it while we bow our heads just a moment in a word of prayer.
Fela ke a ipotsa fa o ise wa amogela Kresete go nna mopholosi wa gago ka bonosi ke a ipotsa fa o tla go dira fa re santse re obamisa ditlhogo tsa rona fela motsotso mo lefokong la thapelo.
Play that midrange rocks if you will, Sister Gertie, if you haven't. All right. Anything you'll do?
Tsameka eo fa gare ga mafika a phatlogang fa o tla dira kgaitsadi Gertie fa o na le yone go siame sengwe le sengwe se tla siama.
With your heads bound, I'm going to ask you a real sincere question. Remember, friends, sinner or saint, you're not out of existence when we bury you.
Ka ditlogo tsa rona di obamisitswe ke ile go lo botsa potso e tlhoafetseng ka nnete gakologelwang ditsala moleofi kgotsa moitshepi wena ga o a tswa mo go tsheleng motlhang re go fitlhang.
Your soul is somewhere. Now Jesus visits both places according to the scriptures.
Mowa wa gago wa botho o golo gongwe. Jaanong Jesu o ne a etela mafelo a mabedi ao go ya ka dikwa.
Where would He find you if you'd go tonight? Would you have the door of mercy shut in your face because you've rejected?
Ke kae kwa ena a tla go fitlhelang gone fa wena o tla tsamaya bosigong jono. A o tla nna le mojako wa buukwela botlhoko o tswaleletswe mo sefatlhego sa gago ka gore wena o ne wa gana.
Remember, not only is He a Savior, He's a judge. You're the judge now. How do you judge Him? Let Him be your Savior now.
Gakologelwa, ena ga se fela mopholosi. Ena ke moatlhodi, wena o moatlhodi jaanong, wena o moatlhola jang. Moletle a nne mopholosi wa gago jaanong.
Little story comes to my mind. Some time ago, a little boy was sitting in a wagon. A gun fired down the street and the horses run away and was going over a cliff.
Polelo enye itla mo monaganong wa me. Nako nngwe e e fetile mosimane yo monnye o ne a dutse mo kgothokgothong. Tlhobelo e ne ya fula golo mo mmileng mme dipitse di ne tsa tabogela kgakala mme di ne di ya go wela ka kwa ga mhapa wa thaba.
A young cowboy run stopped the horses just before the wagon went over the cliff because it had a baby in it. He saved a little one's life.
Modisa dikgomo wa monana o ne a taboga a bo a emisa dipitse pele ga kgothokgotho e wela ka mohapa wa thaba ka gore e ne e na le ngwana yo monnye ka mo go yone o ne a pholosa botshelo jwa yo monnye.
Many years after that, standing in the courthouse, this same boy had done a crime, took the road that's wrong, been guilty, was drinking, gambling, shot a man, and was guilty, found guilty.
Dinyaga di le dintsi morago ga moo a eme mo kgotlatshekelong mosimane yena yona o ne a dirile borukhutlhi a tsere tsela e fosagetseng a le molato o ne a na nnotagi a betšha a futse monna mme a ne a le molato a fitlhelwa a le molato.
And the judge raised up and said, I sentence you to hang by your neck until your mortal life is gone.
Mme moatlhodi o ne a tlhatloga a bo a re ke go atlhola gore o kaletswe ka thamo ya gago go tsamaya botshelo jwa gago jo bo swang boile.
That young man said, Judge, And he broke the court possession as he jumped over the rail and fell at the judge's feet for mercy.
Le kaule o lenela re moakhudi. Mi o ne a thakathakantsa tsa maiso ya khotla tshekelo. Fa ane a tlolela ka kwa ga ditsegetsi a bo a wela fa dinaong tsa moakhudi ka lebaka la bukolo botlhoko.
He said, "Judge, look at my face. Don't you know me?" He said, "No, son, I don't."
O ne a re moakhudi le ba sefatlhego sa me a wena ga o nkitse.
He said, "You remember a certain little boy's life that you saved many years ago from a runaway horse?"
He
said, "Yes, I remember." He said, "I am that boy." He said, "Judge, you saved me then, save me now."
Unar egia kakolokhela unar ke na musimani yo unar mwatudi une wa mpulusa kana ko e mpuluse janung.
The judge looked down at him and said, "Son, that day I was your savior. Today I'm your judge."
Akudi une aleba kholoko go ena ambo are morwa letsatsi lele ke ne ke le mpulusi wa gago gompieno nna ke mathudi wa gago.
Today he's your savior, sinner. Tomorrow he may be your judge. Let's think it over now. As the music plays and everyone praying, those who are on praying grounds with God.
Gumpieno ena ke mopulusi wa gago leofi ka moso akatswa a le moatlhodi wa gago. A re go akanyeng gape jaanong jaaka mmino o tshameka mme mongwe le mongwe a rapela bao ba ba nang le modimo mo mafelong a go rapela.
I wonder tonight now quickly. Those who would like to accept Christ as personal Savior, say, "God, be merciful to me, a sinner. I want to come by the shed blood. I'm tired of joining churches and running from place to place. I want to be born again."
Ki a iputsa busukun jonu janung kabunako. Ba 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 batang ho amkhala kreste jaga mu pulusi wa sebelebele. Ireng mudimung kutwala butoko na muleufi. Ki bata ho ta famading a tsolo tsweng. Ki la bistuwa ki hui pataganya lidi keregele ho tabuwa ho tukhali filong kuyali filong. Ki bata ho tsalwa hape.
I want an experience in my heart that I know that Christ has revealed himself to me by the spiritual revelation that you spoke of, Brother Ram.
Ki bata maitemkhala mo pelong yame khore ki a iti khore kreste une a itenolela nna ka tsenelo ya semowa ewe na ofetsang go bua ka yone mokaulunge Branham.
I want the spiritual revelation, the Holy Spirit in my heart, making me alive, bringing Christ more real to me than I am to myself.
Ke batla tsenelo ya semowa mowa o bitsepo mo pelong yame o ntshidisa o tlisa kreste go nna wa popota go feta mo go nna go feta ka fa nna ke leng ka teng ka bonna.
I desire that experience, Brother Branham. Will you pray for me as I raise my hand? Will you raise your hand now? Who desires to be remembered?
Ki eleza maitemegelo a mokalunge Branham a wena o tla ntapelela jaaka ke tsholetsa seatla sa me a wena o tla tsholetsa seatla sa gago jaanong wena yo o eletsang go kakologela.
God bless you, lady. God bless you back there, lady. That's good. God bless you, sir. That's good. Raise your hands. Now go on up with your hands. How would you be shameful? Could you reject such as that, friend?
Modimo a go sogofatse mo humagadi, modimo a go sogofatse morago ko mo humagadi mo go molemo, modimo a go sogofatse rra mo go molemo, tsholetsang diatla tsa lone jaanong tswelelang le tlhatogeng ka seatla sa gago, o tla tlhatswa ke ditlhong jang a o ka gana se se jaaka seo tsala.
Remember, all you say, Brother Brand, preachers has preached for years, I know, but one of these days you're going to cease preaching.
Gakologelwa. Au ware mkalunga Branham bareri bareri le ka dinya ga ke a itse fela lengwe la malatsi ano ba ile go khutla go rera.
And the way things look, it might be right away. You're going to hear your last sermon. Frankly, this may be your last.
Metela edilo di lebegang ka yone go ka nna gone jaanong o ile go kwa thero ya gago ya bofelo ka tshosologo ena e ka tswa ile ya gago ya bofelo.
Oh, you say I'm young, that doesn't matter. There's no respect of person or age or ability. Will you now accept him as personal Savior by raising your hand? Say, "God, be merciful to me."
Awo oare na ke monnye mo ga go tshwenye lo so ga le go belele motho kgotsa bogodi kgotsa bokgoni a wena tsanong o tla mo amgela e le mo pholosi wa sebelele sa gago ka go tsholetsa seatla sa gago ore modimo nkutlwele botlhoko.
Raise your hands with the rest of these and say, "Now I want to accept Christ." Will you raise up your hand?
tsholetsa diatla tsa gago le botlhe ba bangwe bana mme o re jaanong ke batla go amogela keresete a o tla tsholetsa seatla sa gago.
Somebody that's backslid say, God be merciful to me. I want to come back to Christ this night. Now tomorrow might be a resurrection new for me. Would you raise your hands?
Mungwe yo khelogileng iri modimo nkutlwele botlhoko ke batla go boela go go keresete bosugo John gore ka moso gotle go nne tsogo sesha ya me a o tla tsholetsa diatla tsa gago.
Bring up your hands, say, be merciful to me. I want to now come. Will you do it? Raise up your hand.
Tsholetsa seatla sa gago ore nkutlwele botlhoko ke batla go tla janong a o tla go dira tsholeletsa seatla sa gago go godimo.
Say, I've been a backslider, but tonight, God bless you, lady. God bless you, that's good. I will accept Christ as my personal Savior. I will accept Him tonight.
Ore ke nnile mokgelogi fela bosigo jono modimo a go segofatse mohumagadi modimo a go segofatse mo go gontle ke tla amogela keresete le mopholosi wa sebelebele sa me ke tla mo amogela bosigo jono.
I wandered many years away from God, but now I'm coming home. Will you accept him tonight that this might be a new resurrection for you? Your old life might be finished.
Ke kala katlagetse kgakala le modimo dinyaga di le dintsi fela jaanong nna ke tla gae a wena o tla mo amogela bosigong jono gore jona e tle e nne tsogo e ntšhwa ka ntlha gago botshelo jwa gago jwa kgale bo fedile.
This lady is coming up to the altar to make her confession. To stand. Somebody else want to take her place here. Come up here with her on her confession. Would you stand up and come up the altar too? The altar is open. Certainly.
Humagadi yona o tla golofa a letareng go dira boipolelo jwa gagwe go ema mongwe o sele yo o batlang go tsaya lefelo la gagwe fano tla fa godimo fano le ena mo boipobolong jwa bona a o tla emelela o bo o tla golo mo a letareng le wena a letare e bulegile go tlhomame.
Come right on up right now. If you want to stand here and pray, it'll be just all right. Come on. Will you come?
Taya gone fa godimo gone jaanong fa o batla go ema fano bo o rapela gone go tla nna fela mo go siameng tswelela o tle a o tlatla.
Upon the confession of your faith, upon your belief in the Son of God, would you now bow? All right. It's up to you, remember, you are the one.
Mo godimo ga boipobolo jwa tumelo ya gago mo godimo ga tumelo ya gago mo morweng wa modimo a wena o tlatla jaanong. Go siame go tswa mo go wena o gakologele wena o yo.
Are you a sinner? Are you a backslider? Are you cold and away from Christ? And you want to be raised anew with him now? Start life anew.
A wena o mleufi, a wena o mkelugi, a wena o tsidifetse ebile o kgakala le keresete, a wena o batla go tsusiwa sesha le ena jaanong o simolole botshelo sesha.
How about you, husband and wife? It's been outs for a long time, fussing in your home. Why don't you come and straighten that thing up with God and each other now? Make Easter really an Easter for you. Start a new home.
Khatinga ga wena monna le mosadi ba lo nnelo ba lo nile lo sa thaloganyane lo baka lo lele lo thatharuwa na mo lo lwapeng lwa lona a lona lo ka sekalo atalwa bo lo thamalatsa selo seo le modimo le lona ka bolona jaanu dirampasaka inne pasaka ya nnete ya lona simululang le lwapa le lesha.
What about you? It's never had prayer in your home. You just go home from church and try to live the best you can. Never bring your family together and pray.
Gatung ka gawena yo o ising anne yo o ising onne le thapelo mo lo lapeng la gago wena fela o ya gae go tswa kerekeng o bo o le ka go tshela mo go botoka go feta thata ka fa o ka khonang ka teng ga o ke o tlisa lelwa pa ga mogo le rapele.
That's why we got juvenile delinquency and the things we got. That's why the American homes are broke up. Won't you come start anew tonight? Will you do it? You're invited. Remember, I'm your minister now. I'll be a witness on that day.
Mo gile bakale re nan le botlhoka tsebe jwa banana le dilo tse re nan natso. Mo gile bakale magae ama America to begileng. A lona lo ka setle lo simolole se sha busugo jono. A lo ta go dira. Lona lo laleditswe ga go lgela nna ke modiredi wa lona jaanu. Ke tla bo ke le mopaki mo letsatsing leo.
While we have our heads bowed then now for prayer. Our blessed Heavenly Father, tonight we bring to Thee this audience in the most solemn, sacred solemnity that we know how. We humbly approach Thy throne.
fa re santse re tshotse ditlhogo tsa rona di obamisitswe ka lebaka leo jaanong ka ntlha ya thapelo. Raetsho yo o sogofetseng wa legodimo, bosigong jono re tlisa bareetsi bano ko go wena mo tlhoafalong e boitshepo e e tlhoafetseng go feta thata e re itseng ka foo re ka dirang ka boikobo re atamela tirone ya gago.
And after the message tonight, that great entombment, he never laid silent. His soul went right on into the regions and finished the work of God that he was ordained to do.
Me morago ga molaetsa bosigong jono gore go tsenngweng mo phupung mo gogolo moo ena ga ake a dula a didimetse, mowa wa gage wa botho o ne wa tswelelela gone ka ko mafelong a bo a wetsa tiro ya Modimo e ena a neng a laoletswe go e dira.
And tomorrow morning we find where he went through the rims above conquering everything in his resurrection.
Me ka moso maphakela re fitlhela kwa a neng a tsamaya go ralala magato a kwa godimo a fenya sengwe le sengwe mo tsogong ya gagwe.
But he came out on Easter morning for our justification. And we find that he sent the Holy Spirit back to convict man of sin.
Fela o ne a tswa ko mosong wa Paseka ka ntlha ya tshiamiso ya rona. Me rona re fitlhela gore o rometse mowa o boitshepo morago go atlela batho boleu.
And we pray tonight, Lord, that those who raise their hands may be remembered before Thee. May their decision be from their heart tonight, that they have received You and believe You. And may they be sealed away by the seal of promise tonight, the Holy Spirit.
Me re arapela bosigong jono, Morena, gore bao ba ba tsholeditseng diatla tsa bona ba tle ba gakologelwe fa pele ga gago. Matshwetso ya bona e nne go tloga fa pelong ya bona bosigong jono, gore ba ne ba go amogela, ba bo ba go dumela, mme mma ba kanelelwe ka sekano sa tsholofetso bosigong jono, mowa o o boitshepo.
Grant it, Father, that we commit them unto Thee with this message tonight. May it bless those who heard it. Those, Lord, who will take it with them to their home and sink it deep in their heart.
Kudumelele rara gonne re banela ka tlhoafalo ko go wena ka molaetsa ona bosigong jono. Ma o sogofatse bao ba ba o utlwileng bao, Morena, ba batla o tsayang le bone go ya magaeng a bona, mme ba o tebetse mo teng teng ga dipelo tsa bona.
May they live on the word of God. Grant it, Father, for we ask it in Christ's name.
Ma ba tshele ka lefoko la Modimo go dumelele rara go nne re go kopa mo lineng la Keresete. Amen.